Ziba Suzani,
fetu mongera kalu,
kubanga chenzude,
amazima chitufa sobola.
Nakazi ba Suzani,
fetu mongera kalu,
kubanga chenzude,
amazima chitufa sobola.
Tuwenye sako, ababina baya yenga, twali muduka duka. Kalaba bubi, twali na bubi, gatwa kuwe mige chokumu kumu. Elembe kunyanja bali tumarako, Suzani o wafe ya tulwani ride. Ono mchala kwengamba ya fuka musamaria, enoyo na mubufuma ya fe. Terichi ntuchayogera nechita tukirira, enofe na mubalonzi vechogola bangamba. Nakazi ba Suzani,
fetu mwongera kalu,
kubanga chenzude,
amazima chitufa sobola.
Nakazi ba Suzani,
fetu mwongera kalu,
kubanga chenzude,
amazima chitufa sobola.
Nakazi ba Suzani,
fetu mwongera kalu,
kubanga chenzude,
amazima chitufa sobola.
Nakazi ba Suzani,
fetu mwongera kalu,
kubanga chenzude,
amazima chitufa sobola.
Tusanye twebaze Katonda olw'otuwa omukulembeze, ono omulungi atufaako. Akoze ebirungi mu bakyala bonna, n'ebibiina byabwe byonna n'abiyimusa. Asimbye amalwaliro mu buvuma n'abasomi n'abeera munnange n'abayambako. Kino abeerubya nabonze bananjulira, musisiwe yasuula ennyumba n'abeera n'abakwatako. Byali bya mulembe kuli eby'obusosoze mu buvuma, leero kati fena tukwatagana. Omuganda n'omusoga
tukwatagana,
omushiga n'omunyangoli
tukwatagana,
omudama n'omuteeso
tukwatagana,
omusamya n'omunyoli
tukwatagana.
Nakazi ba Suzani,
nze yasobola.
Basoga banange,
Suzani yasobola.
Bashe amaani ab'ebyalo,
nze yasobola.
Abavuzi b'amaato,
Suzani yasobola.
Abasambi b'omupiira,
nze yasobola.
Abantu ab'ebuvuma,
Suzani yasobola.
Nakazi ba Suzani,
fetu mwongera kalu,
kubanga chenzude,
amazima chitufa sobola.
Seyo kwekona ku mbutu,
fetu mwongera kalu,
mbuze ba mama,
amazima chitufa sobola.
Mbuze ba tata,
fetu mwongera kalu,
babubuka banange,
amazima chitufa sobola.
Muli mutamwa bana ba Nuku,
fetu mwongera kalu,
mwanike mikono mu bbanga,
amazima chitufa sobola.
Muli mutamwa bana be Rubya,
fetu mwongera kalu,
ngamba be Bwema,
amazima chitufa sobola.
Abe Kasali,
fetu mwongera kalu,
Central,
amazima chitufa sobola.
Abaana be Majo,
fetu mwongera kalu,
abagaga ba Matu,
amazima chitufa sobola.
Abaana be Rukuma,
fetu mwongera kalu,
abaana be Tojwe,
amazima chitufa sobola.
Abaana be Bukali wano,
fetu mwongera kalu,
abe Chikongo,
amazima chitufa sobola.
Abe Kapapali,
fetu mwongera kalu,
eka tubane kuchema,
amazima chitufa sobola.